Ja, hier, also mein Government. Nurecho, kati bilo biwakanga, nti landlord atutuze that landlord has sold us. Landlord has not sold us. Landlord has sold a chapa. Nzendu kutaka.
Kati vino byemulira nti nanyini ttaka yatutunze ne mutandika okusattira banango omusajja yatutunze omusajja yatutunze musattirira bwereere nanyini ttaka aba yatunze kyapa aba teyatunze kibanja kyo.
So ono atalengera atalina maaso, the one who doesn't see far, who decided to buy something that is encumbered, that's no problem. He will inherit the paralysis the other former owner was in. He can't use the land because I am there.
Kakati gwe bofuna makamba zuru nogule echape chirika abantu gwobo guze kurunda abantu kubanga abantu olwede bali kubibanja byabwe gwebeka kutanda n'ogula ekyapa nga kiriko abantu nga toyagala kulunda nte oba oluguddemu kuba abantu balina kuva ku bibanja byabwe banabwe olina kuba nekyapa kyo.
So this is because your leaders don't explain to you, you are worried about nothing.